ngeke bazongithathela wena. Awukwazi ukuhamba unjena dali wami, ngeke bazongithabela wena. Awukwazi ukuphuma unjena,
awukwazi
ukuphuma unjena dali wami, ngeke njena
awa
yabona ukuphuma njena
daliwa
njengoba umuhle kanjena
bazongithathela wena
ngicela ushintshe baby
shintsha
noma uhambe no
shintsha
noma ugogo kuye
bazongithathela wena
tell ushintshe my love
shintsha
noma uhambe no
shintsha
nomu koko kuye
bazongithathela
wena.
Sando samangilwi futhi angikulawuli ukuthi ma umuhle kanjena bazongithathela wena. Nginomona pain angikulawuli yabona ma ubaba kanjena bazongithathela wena. Langapandle khona ingwenya sihlezi sikhephile sihlezi sikhamsile sizongithathela wena. Langapandle khona ingwenya sihlezi sikhephile sihlezi sikhamsile sizongithathela wena.
Awukwazi ukuphuma njena, yabona ukuphuma njena
Shinja,
no mu kogo gunye
Shinja,
no mu habena.